Yes, Jim. I got strong.
Stop it.
It's Maya. Stop it. Oh. Mic check 1, 2.
I check like that.
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 On a gun, I got a gun, I've a band, got my fire, never run. Nina tani crash kwa imaya kwa my chance. Kama haya na makofi kwenye taya wana zani. Peki wataweza respire. Obra no na mshukuru sana Mungu. Inga walidhiki anagawa kwa mafungu. Mini nani hiyo ni habari ya Mungu. Weni nyani hiyo ni habari ya mzungu. Na relax kwenye sayari ya kungu. Na baro sina wasdani ya safari ya gundu. Blanchet habari nyekundu. Na wapa distance kisha habari ya nundu. Agastando na teka mitandao. Facebook, Insta, wote nipo nao. Agastando na teka mitandao. Facebook, Insta, wote nipo nao. Mic check 1, 2.
Mic check like that.
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 Mic check 1, 2.
Sali ki ustadi, alhamdulillah, hila bilalamina, hizi vesi kali wala, hikali bala, aila, haila la, mwanza tuda, temeke, tu ilala, navuka mita, napasugwa mpaka kata, na hubiri kila kona waijali sana, habari papa, yomba habari mama, na hata shaitwan, aje hanipati wala, Nimetoka mbali sana ujue kana utue ujana ulonifanya nkue wacha tue kwetu wajifarague refa kwetu tukifungwa ni ufala ujue mini pasta asta karabo shika pata shika himistari na yuandika na washika kila rika kila duka mibi dhani na uzika
mic check 1, 2
I check like that
mic check 1, 2
I check like that
mic check 1, 2
I check like that
mic check 1, 2
I check like
Hapa tumeoa blaza. Unajua nini? Stop it. Kata ngoma imeisha hiyo.